mwanamke ni sura, tabia nitavumilia. Hiyo face bila pimples ikanivutia. Tabasamu tu lapendeza kimpango, vile umejibeba virago, hizo ndo my fundamentals. Nikiongeza warembo, hao wengine si watambui. Wewe ndio my queen, zile za kuchifunga kinanita na Rita. Umenitoka hiyo maisha, yani wewe ndio msupa naweza spendia nikubaiye dinga. Kwa ka ile beat station la Mwanyika, na uko tipsy wewe ni sexy na romantic kuruka. Hata unichape na pilo na unimwagie maji, joto ikizidi tuna bariz na kucheka. Yani wewe ndio my miss expensive. Wewe ndio my miss expensive.
Shampata sijui nianze kichwa ama kucha za miguu, tangu za kitambo na kutune kimitambo, kushoto kulia na shaumbika ashakubalika. Lakini baby boo swali ni utacheza nami drinks ukikama tanga? I like your skin, you can be my queen. Vile umevaa hiyo mini skirt teke teke umengaa, uko top kama star, na vile mi upenda tukipati kwenye bar. Wewe ndo msupa niko shua, tutapaa tunywe maji ya mto hapa. Your beautiful heart, your beautiful cheeks, nipe tano baby, and that's why nakaza na rush hour. Yeah.
Mina kupenda vi crazy, vile una mingo na swaga zako simple, ki dance to the jingo na hizo mastingo. Umeni bamba kam ni choreta tu, when it your tone haga ime come through. Hata baki wakibu sita choka kukucha my boo.
Okay. Kam ni kubusu na sijali kani sugo, my gentleman kama kina gabu. Kila siku na kufota kibendera na upepo, kumbenda watuba upenda raha zao. Uko bitter than wine, hizo lips todo ziko sweet connect. Angalia mami na kupenda sana, natamani sana, shika flaws mami, shika flaws mami, nakupenda sana, natamani sana, shika flaws mami, yeah.
Tell me to manage.